Yeah. Mm. Yeah.
It's the kids, baby.
Ula, and I told you, you Jay. Jay was again. Batani, kuna waka batani. Kama hauna kinyongo, mshituwe jirani. Kama una chuki, nenda shita kimakamani. Hizi lugha mbovu naomba tafuta mkalimani. Na hivi ndivyo nilivyo mimi ni aje niwe. Na hivi ndivyo nilivyo mimi ni aje niwe. Usinigesiwe, ni aje niwe. Usinigesiwe, ni aje niwe. Mitungi yo, alafu mikasi yo. Piga simu yo, wewe uko wapi yo. Mitungi yo, alafu mikasi yo. Piga simu yo, wewe uko wapi yo. Na hivi ndivyo nilivyo mimi ni aje niwe. Na hivi ndivyo nilivyo mimi ni aje niwe. Usinigesiwe, ni aje niwe.
Piga simu hiyo, wewe